sun. But we went to Fulan. Ulaban. Ngithenga le moto kodwa ngenza so. Ungibhekela phansi njengamehle ekhofa but we went to Fulan. Ulaban man. Kodwa ngithenga le moto kodwa ngenza so. Ungibhekela phansi njengamehle ekhofa. Ngithenga ufunani enomu Ulaban. Inike konke tjele mina wena uphuzana. Ngithenga le moto drop top tamandok. Angisi uyazi ukuthi wena money talks. Angitshela ufunani enomu Ulaban. Inike konke tjele mina uphuzana. Ngithenga le moto drop top tamandok. Angisi uyazi ukuthi vele money talks. Ndalisondela ngithi abheke uthando ufuna nomthandazo. Ngitho sivele tsheri buthatha ingane zonke zithi Ngithi ndalisondela ngithi abheke uthando ufuna nomthandazo. Ngitho sivele tsheri buthatha ingane zonke zithi hawuze.
Shapuka vibe ma, good time. Shapuka vibe ma, shapuka vibe ma, good time. Shapuka